Ko Abdul tōku ingoa, ko Man tōku ingoa whānau, no Singapore aho, ko Keitu te Monga. I don't have a river, and ko Ngāti Pakistan. Ko Fitara tōku mama, ko Abdurrahim tōku papa, ko Oliver and Nathan tōku hua, ko Mr. Ladbrook tōku kaiako, ko Mrs. Trotter tōku tūmuaki, te ko ma rua akuto no te kura o Auckland's aho.